Sound Records. Hani ntabaki mina wewe.
Jiji areme.
Hani siwezi mimi mwenyewe. Hani ntabaki mina.
Records.